Venom, whoa. Wafuna funya, kundunu zanga sondo. Ukuwanga chikola, kunote kumanyi mutoto. Mbera ndoza mu, chichetirida kwa mumaso. Uvuli vango sigate, ngo champi sabotyo. Uvulu njivu uomi, waka imba kwa mukwano. Nebwe nkulabira jubiri mbasagala kulekedawo. Nebumba gwa kukumi kugeti omtima gwawo. Sisobola kukowa kulinda lunaku lulisalawo. Yal, mbera wonga nindivide. Utomanya ulibo tegede. Ntiza kwa gala za kufako. Ye gwe buli kimu jendi. Era ye gwe bulamu, baby gwe bulamu munze. Ye gwe buli kimu kunze. Era ye gwe bulamu, baby gwe bulamu munze. Otole no binema, no tulo ne tumbula. Tunula tunula nsobolo kwebuza buza. Na yenga vyona sisobola. Chiwundo chavu kambwe. Ero wante meseza chambe. Okungana kuchino chempitamu. Wandiva dene chisanewe kuwamu. Yal, omuti mangu kuwade. Obuline chala choya gala. Dotia ngamba kabuwe bulamu. Kululone teka yunivantumera. You make me to feel good. You make me to feel good. You dig girl I dream of. The one I wanna make him my wife of. Yegwe mama bulamu. Ongambanga chibulamu. Nyongere mu kukubire kukasimu. Echiro tunyumyemu. Yegwe bulichimu. Gwe bulichimu jendi. Era ye gwe bulamu, baby gwe bulamu munze. Ye gwe buli kimu kunze. Era ye gwe bulamu, baby gwe bulamu munze. Matka beats.